DKMusicPromos.com.
Zone, I'm in presentation, go zone.
Pachalo kalulu pengo stands tiunga ni mitengo pia wea vili pachalo bafuno tiamo fuwasi amo pachalo vivi na sala ni kusibili vamo they wanna see you down monga chapini mendo
pia wea
they want me for time yo sovela
pia wea
kulipe drama si basa kaonekela
pia wea
I'm the head of the house sinifuno fosovela
pia wea
they wanna see you ni kalipeno bapena
pia wea.
From CKMusicPromos.com.
I see ya.